how we say.
Nifanya niwe hoyo kute, no many kalia so fine. Ata no many gawia mate, anjisiraha. Natamani nyone we ulicho fine. Body body chene mini zikweta. I just wanna hold you, make you fine. So mama, why need the uje baby, tulewe ote, tunafanana hey. Si baby tucheze ote, tunaendana hey. Yeah, wengi wali dani dani umeniloga. Bode bode shikide ujani loga eh. Weni pende mini sije guza donda minapona. Wengi wali dani dani umeniloga. Bode bode shikide ujani loga eh. Weni pende mini sije guza donda minapona. Weza minapona.
Haya, I don't wanna change your life.